www.malawi-musiclife.com.
Kodi mona ngati mumathano kha kupusha tikamavutika mona ngati ndifopusa chifukwa sitimaspenda mona ngati ndilibe khusa chifukwa ndinofatsa ndesinziwa ndinolusa kungoibosha bosha kuna makumba ngone na mabotsa botsa ngati sumanyera koma mabotsa botsa ifendana maskini nundi ana maposa tiri nano nkani ngati mumandi nyoza ati umabaka jasu ea ndi maupyoza ngati nditavutike inu mumandi tonza maeso apapole aja ndina wakonza I'm the crooked one. Ask my mother. She said that I'm the crooked son. Inudazitentani. I'm the realest one. But it's official. I show you how to do this, son. There's a reason. Sindi makunyumwita. Nikazakula njale sinzakuduwita. Nikazayambandale sinzakudiwita. Nikamaliza verse yindi kukuyita.
Nimaugagwa.
God's will advance. Took a knee like Kaepernick trying to beg for a chance. It's been hard trying to provide a different life for my sons. Don't judge me, I made mistakes in the past. I'm willing to face the music, then I'm ready to dance. Give my wife a long life, cause she's wearing the pants. In the family, and she never backed down once. Dolo wa masuka, kope mbunga jinsukwa. Dola ndilibe nanga bwanji ndi kuchuka kuyesa kudzala mbeu koma mbanje sikupuka kunja kwa jakale iwe Lazaro datsuka nsanga sikuyenda ndi mtima kumande wawa mawa kugwachani deile kudera nkawa dola zopanga ukukwawa pena kufuna utatawa
Kuntima kwanga olo munta kwee Chilunga mochilibe manta I just wanna be clear Musindi pempelela ndine mwana wa masie Koma kusasekelela zopusa sinengaza siye I may not be the best hobby but I'm the best dad My relationship with my wife is not bad Koma nzona zodi ndine wasoko nezad In the same WhatsApp group anandi panga ad Ndima konda zimo wankazu wanga komaboa Kwa mtu wa salizela wole zeladi ndi wopoa Ndima konda zima pate ndine waku groove I will never be broke though bro I make moves Muzindi mvetesa ndagula maluz Zima ndivuta kumva ndi kutsata ma rules I'm a rebel by design yo it's not news Give me the money give me the world juice
yeah, yeah.
www.malawi-musiclife.com